Mambo ya Nithi Bridge, it is true to the Ahidi. I have called the PSA ile mumeona nimetoka inje, Engineer Mbogwa kutaka kujua hiyo ahadi rais wetu alipeana. Nimemwambia siharakishwe haraka so that we come and honor that promise to the people of Meru and save lives. Na hiyo bridge inasaidia watu ya Tharaka Nithi, watu ya Meru, watu ya Embu and all of us. So that is something mimi mwenyewe nitafuatilia.